kora kisa yo bamba dana miso. Alexandrino, baby, si mote mananya in Napoli po. Obisho, mobimba mayo, elengi mingi na nzotoe. Obisho, nazali mobali na yo ya mote ma. Alexandrino, baby, si mote mananga in Napoli po. Obisho, mobimba mayo, elengi mingi na nzoto. Na kotu na nzambe mokonzi.